der leydi maradi nokkuji ko to kemdidi kanyum woni ko jojjina do fi wadugol ndema jarne tekka enda remobbe enda e yibbe gollangal no kenno gada gollangal enda illunde demal dungugal timmuno dum wonno ko mohammed kabiru latir ka woni horejo do inde region enda fi demangal hali
sen campagne ki adi
gollal ndema jarne tekka ka fudda kena idule lewru novembre derne chagal kantol dungunani golobbe no e ken gollude der nokkuji kemdidi e nogay e jetati yettore alla dum fuddiri no wodiri yaade e balla kamin kebi to wallobe be gomnanti misali awdiri shu e konandi e mun kambe ko windi bundu e dene fa awatirde de wurtake fudama sonnede do lubbe
ja are kolti sa
no wabi ede beydar no endam woni ko gollobe ndema jarnteka be endam hebina
oui c'est un plus d'autant
beydari maudi dum latani gam gollal ndema jarnteka ka no tawa e der sigila bibbe leydi niger golla nyamina bibbe leydi niger wodi idum tawa lay durwidol e rafike joram nyamdu se lungu wodan alla e gollal ndema jarnete kaka idum buytira sadormaji kewdi
aliele dubu
ndara region mo maradi o itan hikaminji i moloje kanyum woni ko duudi sanne dum waddi dum
cette abondance du melon on
duudal molo ko yite do lube do miden bawi wiide ko alla e balla kamin kebi non yaade to porje fiida ballitir do min far awdiri molo e dene jawndi dem sabe sigila durwidol e nyaw corona virus on no wodi fahande projet faawo ballitirdo min far awdire kamanaari jawdi e fahande ppao projet gardo hantude kamdo wallitimi har kondata awdire lobbiri don to ko andudon sadorma tawado arto gollobe akali jeje ben woni yaade tefoyde awdire lobbiri ma sodude dun hitande hikkande sengonga fiida wallitimi har to awdire lobbiri don wodi dubbe jaddana mandi lawka dun sabi bini molo e dene no wodi do lube sanne
e le chou sur le marché
chofol gulbigol enda enji i hikkangol heewi sanne wobbe miili jaati be mi tobo hikkango enda gano duddirni wadi ko autorisidi enda rimiri hon nina
lo gurbi il ya wi le
to wendu gulbindum gollobe ndeba jarnete kabe ko diya mayru buytiri be kebi wattude birgiri der no kuja mabbe dum faadudi ko be ngatta awatirdindi ndi wurtake du lawka dum wadi ko don giya bibbe awatirdindi do lube wakati o
pare moma